kose okukuma mutema ya kabiri wetu sijaganya kubanti kuzenze baba singa bomose mukamba jaganya kubanti kose okukuma mutema ya kabiri wetu sijaganya kubane chochoka jaganya kurundu okwandaba nompulirize bobute bona nompagiriro tumusanyu sima kubana mwewe musima amanyi ganzira mu mutima nene kubirizanga obudde bona ebitu kwata kombi bongere nane kisinga obukulu mu byona ye nadda muloyo mukama nze bwenji yatera bwenyimba nabinyomisa mu matubu atukumye kumi obwo budde bona nzani ayitibwa kati mukulu banange sosolye bwatafwa ndi kujegedde emyaka abiri bwetu batebereza bangi balowooza nti bitukikako nga tewafuba nedda wakikava mu bigambo tubituyanidde ebbanga ddene nakyaye w'abaganzi nga babuuza kigwaki gunsuza nga masafari kipande ku kipande nyumba ku nju okufuuka akafeero kati avuga ne tufuhirira ng'obuuma buyimbe tululondereleyo nokipatira ate buwanana tebufunwako bukekeme eno bwe bakuvuma fe twalwawo nnyo okuyitwa bantu nga tuzimba maka bwe gasasika mwana wani afumbe w'omudongo mbakumi banji bwe lwagirekwa nawalirizibwa okuba omuwulu ng'ebigenderera byange mbirengedde naye nga bibunye okubuusabuusa obugumiikiriza kintu kikulu singero z'abajjajja baagera kizikusooka mu matandika bannange ne zitakulimisa eku nkomerero wasemberwa singero z'abajjajja baageranga nzizikusooka mu matandika bannange ne zitakulimisa eku nkomerero wasemberwa kale kimbudde njaganya bwe kiweze kiti oli munene ayi katonda bibeera bya buwanayo bibeezaawo kristo weredde bangi ne bata kyemudde njaganya bwe kiweze kiti oli munene nnyo katonda bibeera bya buwanayo bibeezaawo kristo weredde bangi ne babyegaana tolaba ebintu bino okukyukakyuka twalinga byenyinya lwa byennyini zenagobwako neekolwa kuyiga ndongo tebibadde byamanyi wenu omudongo teyabeeranga muntu nze obudde mwe nayikira ekita kino kitono ekyansikambulanga mu bintu bino sajja nasanyu nga batwerabireeyo twadibadda zonna gavumenti zatudibaga bwe bavumbulidde nti tugasa ensi ng'abasinga ku bannaffe baatuzawako ne tutongozebwanga kivumu bw'ovuya mu by'okola nti laba omudongo ono kababa babirina mu diguli zaabwe musiru ddala ddala we bagerekwa nje mu didi lwambi najja lwannaku eri yeyayimba tetwamanya nti biriba biti abatuduulira nti balibunira ze kati nkolera e bulaaya nakuno neddala okuyita kweragalaga ebitone tebyambala mini nti kyerenge ku mudaala bakiramuza kyabugagafuga eti lyabalondemu kyolina nti myaka gyonna ekyo kikyalagawo ekyoleka enfuna ekyange kitone siri mutembeeyi kutimbagana na kyakala kyakala bibe bya bugagga biriba biweze sirina kyendyetikka mu magenda gange neenyumiriza mu kitone kyange ekya Chamanyi sajoli ampagira Zomu wagizi chicho kaka change Zembane kumsimbi joche musao Nuwayubuto kumpulizanga Kwe kusima kwe sigenda kukomia Bani mirira vona babako Ebiri kukujwe vichatu kwa mungwe Mubigambanga vivebi obichevere Nabibi ekole mufasho nirabwa Kale bubango nenengana nensi Wabanga webi takuikula tama Okumanyika webuche wekuba Wetoro tuwebio geru wangumu Ofubanga kuhisanta moyo mokumye Bubu bubu taboveza mbele Naba kutempole mpola tubitu sewara Techicha vao ni walinye chochakwa Okuwanka wakabubera bukulu Bwe musibia baline bitone mkwenjera Obutamatira ugeenguza Hata bubango funyewe walokwera garaga Twekisize wakiratu nama Wetolo tuwa bala venkumu Nganava singa bebaba bumunde nyo Mugrizama tuteka banandali Chembo denja kanya ujiwe sejiti Oli munene aikatonda Bibera vya muwana yopiwe zao Isto hirete vatine bata Chembo denja kanya ujiwe sejiti Oli munene nyoka tonda Bibera vya muwana yopiwe zao Isto hirete vatine babiegana Oli munene aikatonda Oli munene nyoka tonda
Remember where you got it from. www.djericom.com